Zanga muri bwanji tikulina la bobo mweneo DJ Gakse komanso zanga sizi tikufuna kuti tikubebetheleni tsiku
pokubweletserani nkani zathu nyimbo zathu komanso moyo wathu ndipo lero tikuli zinthu zambiri zosiyana-siyana tinakuuzani kale last kuti mutiuze zomwe munasangalana nazo muma show from season 1 to season 4 as zathu pawalesi nde mwavungatu ma text magayi
Kani yake ndiyo yakuti lero ndi throwback show tikati kumva stuff yose kuchokera season 1 kuzafikira ino season 4 Kani ndiyo yakuti kodi magai mwakonzeka
timva so rumene magai zinyo muna afilira season 2 koma no magai ne ipo nopa ndikuzenkonera ngina yake na get munthu neru ndikavera kwambiri zathu pawalesi ndisana mujoine nzanga DJ Gakse
one time
magai ndi mafira malangiza gogo amanditenga ntima mene munthu ungatere kufira masompenya ako
Zona ndi tu osa yawala sona yo season 3 inabwela so mwa moto
Oh yeah
Fire every day
Kuma osa yawala so season 4 ino imene tamba na yo kugoma Kukala adu nyumba mpaka chimney pansi too much moto
Yes Malawi ine ndi Senji, boss lady Ningufuna njilimbigite atika na mini analandi la katemira Wa kansa ya kumulaji mbilekilo kuti kukubwera so dosi ya juwiri imene kuyamba July ino. Ndengati mukudziwa kuti munalandira katemera woyambirira uja monesese kuti kachiwirika mukalandirenso. Chifukwa chonene kuti mukadumpitsa wachiwiri woyamba uja sagwira ntchito. Ndi mwalimbikitse anzathu makomuno amene analandira zikomo kwambiri.
Ndeta nena kale kunena kuti ino ndi throwback show apa kuti yambewo ndi nyimbo yochokera kwa Zathu Band akunena kuti zimatere.
I'll second note, but where is everyone when I need them the most? I'm searching out. I'm your brother. Dibu tandi zangini divangande. Hey, what you wanna watch? You want the inner battle? Kukwila chido limo di sanga magi. Diye di genius di goli.
Zathu Band ase nyimbo ineso na iso ndipo na vanhu ndimveko ka throwback amene wapanga request Sylvia nkhani ya Mariana ati inampanga inspire
ndinai ndi zaka 17 pamene ndinazindikira kuti ndili ndi mimba nthawi imene nkuti ndi third term form 3 ndine Mariana panopa ndikukhala ku Dowa kumene ndipanga attachment sindinkazindikira kuti ndili ndi mimba ndinkangotengeka ndanzinzanga napeza kuti ndili mimba sindinazindikira chichose pakana pamene kwathu anazindikira kuti ndili mimba ndili mezi 5 ineyo bambo amene anandipasa ndi nzibambo si nyamata chifukwa ali ndi ana atatu chinali ngati kuti ankangonditenga ndiperekeze kwakuti sichinaliso kuti ndichibwezi Palibo bwenzi so wina uli wose ifukata mfazori nende ndi mimba anana zori members yao le akwa atunda mana banga responsibility mpana ndina banga deliver banja la mayangani bambanga linaeli data mayangani delala ama ngusuka basi ndoti mwone nzima yeka banga china jijyo santandize ina ntandize mwana sinaezi ntuzo vuda mpaka na ndita bwede da sugo school that time mwana wangali ndi 9 months ndina jifo menezori nindi ndi mwana ndi usinta kaidwe langa ndi kumapita beku school nga kaindra mena leo vuda kumano masivu ndi kumapita mpaka na tsikula leo pamene popo ifkoti ndinatengedwaso ndikamba degree ndikungofuna kukupasani uphungone nakuti ngati mwabereka pitanso ndi ku school ngati mwayo ulipo osanena kuti ayi chifukoti ine ndili ndi mwana basi ndipite kubanja masiku ano akazi akufunika m'malawi muno ndiophunzira komanso kwambiri ndifuna ndilimbikise makolo ngati zinthu zotikuchita tilangizeni bwinobwino osati kuti mutipange nkhanza
What a major throwback indeed. Amwene, don't let the mistakes made in Nigeria moyo mwako iwewete to get your brain and destroy your work against the odds. What is it? Make your life count, amwene.
Oh yes.
Osa malora udi tizindwe ma mistake na jitika mistake imajiti.
Imajiti. We learn from those mistakes.
We learn from those mistakes.
True that I say. Abasoro namba kushokela mau Amarianet on how she went back to school.
Oh yes.
Sylvia from Manza has texted us saying that she was inspired by Mariana's story. Ndipo na yeso anakanisa sora tani abwele ku school after dropping out for 2 years, my guy.
Amwene, that's a major move. Dropping out for 2 years. Ndio bwele yeso. Ukayambile so one school. Ukayambile so A, E, I, O, U. Winansodo apa zinake Ephraim akunena kuti anakondwera kwambiri pamene bandi inapangidwira. Iye chimene akutanthauza ndekuti pamene inabwera limodzi, sio?
Njojo.
Okay. Akunena kuti posaona kuti kodi kusiyana kawina nali refugee, wina nali street kid, wina nali ndani koma onse anabwera limodzi ndipanga jani?
Bandi.
Aha.
Ndati velero apa kasini perekena kangeso.
Iye ya. Chiru, hapa ndi nda kunyadila ase, kudu wakaniza zo panga audition.
Usa over zanda ase, selebwari ya seda ama funika kupanga zimene zi.
Tatiye na udunetse.
Ayu, ugai gira ndu onetse kumena aneti. Zanda, ndi watu gira agwe.
Bobo, kuma ucha usewe la nyimbo ina hili ose, palibe vudu.
Ok, Bobo, cool.
Is it on the Sangala Sakuri Magazine in your map and he follows that to our sporting kumbusa ginanga did
it?
That's just lovely.
Continue flooding our inboxes, my guy, with your messages.
Our Facebook page is Tundiboma text message lines at 0-8-3-5-3-5-3-5. Kamena 0-9-3-5-3-5-3-5.
Ndeba menedwini mukutero, my guy, abati mfereko sanafika throwback in when it comes to music. Malinga mafia ndi nyimbo yake kuti levels.
Mana pimpin, levels to this thing. This is a response.
Why?
Levels to this thing.
Hey, yo, lick up with movement. Where? Bad people.
Levels to this thing.
Hey, boy, don't run with me. Hey, yo, Fredo.
Levels to this thing.
Yo, so they try to box me out, I'm the present. See me through the eyes of a young, I'm the future. Just a for the kids, for my little pizza. Let's get a touch, got my flows blowing up quicker. I jump on any beat, I make the remix bigger. I'm China, fed on the public figure. And get up over getting 6 zeros on the figure. Levels done change, Mumba versus the Joker. I bury me 6 feet deep, my level higher. A piece to my minions, I'm feeling my one wire. I tune in a langa, get on my fan, I'm a sunta. Nimbo di my minions, I'm feeling my fan, I'm a sunta. I can feel afraid of my levels, I want my soon time. I tell you, I can make up before and die. I just had a jab and make up before and the bomber. I'm gonna bomb my jab, I got beef with the devil. On my way, I'm gonna paradise level.
Never to this thing. Please give a response.
Why?
Never to this thing.
Hey, yo, lick up, boy, move on. Where? Bad people.
Never to this thing.
Hey, boy, don't run with me.
Dilipatali, level, uko Zaudoro wanga pano lisa kale fuso Nikutila wine, iwa ungu tila puzo Nijenga degree, nikada pagila luso Mfuse kwambi solo crazy G, chumfana cha moyo Tola ya sound, iyo mainu paka na yo moyo Deuka mapweke saine ni mangoti oho Kula dina masau zane ambini kapa shoyo My baby sikani, matendi chimana Kufuna kucheza celebrity kani Oti Yehova ama niko na ineme Nikila ndi imbe nyimbo inaibebe
Fresh
Sasiri kuzora kwa fana malinga ni nyimbo ya kuti levels Ndema guys nyonga rumango ditwe inaugumene Pano vazatu pa wales Iferu nilipashi throwback from season 1 to season 4 Kumba zo mwenye wezi na kusangalasa ni ma season amenewa
Kani yange ndijani?
Levels to this team
Abadu Regina kunena kuti janta nali woyamba Mauimba mene muna jeza bonai Inezi mene zizina nduwaza chifuwa nyimbo za gensu Ndizapo
Bea se Kumbugina kuti gabasa na zafila studio Tana yes
Hey
Apapa tingopeleka guys Big shout out Kwa gaba Fana gaba
One time
One time Ndaba sopa kwa message Kwa kwa mpila Kuna kuti Ine nungu funa nipe kuti Sewelo Eti Lina tabanji msizo one
Sha That's right Zatu band came and joined us in the studio At the end of a season one Kuzade foro kuzela Kuti kodi season yao Sewelo lina tamudani
Ya yeah,
Iwo yeah. anafila jani Ndezo sezo Tingo zimva rumene Lina jezela na wapa Okay, and as the main cast is, ndikufuna kuti munduze in your own words, what Zatu Drama is all about in the season one?
Zatu Drama ndinkhani ya anthu atatu, amenala atsikana, ndi anthu enanso atatu amenala anyamata, kubwera pamodzi ndi kupanga gulu lawo limene kuti Zatu Band.
Komanso imaonetsa friendship yathu as ma characters kuti zokhoma zathu zomwe timakumana nazo komano timathandizana wina akafoka kumathandizana kena kuno yeah it just shows how we become stronger their kali modes
yeah komase mene anthu akukumbukira si staff apa ine ndangu ndi speechless
ase
kukumbukira bwanji staff ya season 1 kungoonetsa kuti wewe ndiwe real fan wa Zatu Bawele kutsata ngini
ndase ma guys watu mene akutsatira
mwe
ma messages ndi kawawa that just come apa ndi ndiwerengewe moze ana bewa kunena kuti lili bia na ndiwana nali ndi matha ndava kuti akuchoka koma naye sizi ndi kawawa keep it up ase
kawendo vinkaisment ndi kawawa si Ndimo my guys all the time Udunda kandima nundi CD ndi DDP Ineso my guys Msaname Atawaze so amazing Super talented So amazing Kuchila nao Kupanga nao Kukira nao Chido limozi Asi Inu yungu mata Musa tafe mzango rani
Zango so Zango mkwambini Nuto mata
One time Ndiyo kuyambila sisi unwani Malangizo wako Gosa na waka Agudi dani
Agudi figila
Aba tupokele Ehe Aba tupokele Agune agudi malangizo wako Kwa ama nisangalata Moti nkani yao Paza HIV Zinandi sangalasa kusinta kaganizidwe kanga modi kazi nwanga ndima mrenga sobu inubwina kutanda za kuti hey mene yoyo asa na mve za koko ndi kuti she couldn't relate
yeah
mandive sese anava malangizo a koko ndi pase malangizo a wanda sizo nwani ndi
kuziyo chomwe tinga pani na mvele malangizo
kucheza ni koko
Akoko ifetu takula ndiranu
Zikomo
Koma maswera
Inetu ndaswera kai wenzuku wanga
Ana nesu akoko ndaswera bwina
Zikomo
Koma lerolo ndi mafuso Ena ake awiri amena atuatu miza
Jabwino
Fuso loya mbali kuti Ogo ndedo akoko Ine ndi manta Sindingate kukaizesa HIV pachipatacha mdira ratu Chifukwa anesu akumene ndanzawa mayanga
Jabwino
Ndikopa kuti mwina iwo atakuzao za mayanga ndikapitako.
Chabwino.
Kodi pamene papa akoko ndingatani kwenye wengu.
Mwana wanga, ndi tundi kukumvesa dandawulo lako. Koma ndi kusimikizile hapa. Kuti manesi, ndi akadawulo panchito yao. Ndipo anapunzisidwa kusunga jinsisi. Koma sosa gawana ndi wina aliyese mbili yao moyo wa mtu. Poka pata kala chirorezo kuchokera kwa mwini wake. Ndikulithi kise mwana wanga kuti ukonza kupita ku Youth Friendly Health Service. Awa ndimalo amene ali okomera chinyamata ndipo amapezeka nzipatala za boma. Ukonza kufufuza malo amene wakudera kwanu koma ukapeze manesi opunzisidwa bwino pa ntchito yawo. maka maka pankani zaki nyamata zokuza zogonana ndi ubereki SRH upatikiza pankani zokuza HIV utomva mwananga
akoko ndukrupe kuti munthu amene wamva ndithu
ziko
funsolina likuti Agogo, ine ndi mzanga kuma ndi nyamata.
Chabwino.
Miezi ya pitayo anandithandiza project yanga ya kusukulu, ndipo ndinachita bwino.
Chabwino.
Komandira muonetsa zotsatira zanga, anandifunsa kuti ndimulipire kena kake.
Chabwino.
Ndazunguzika pamene mva kodi ndingapange bwanji.
Okondeka kumene uliko. Ndizofunika kuti mukambirane ndi nzakoyo aziwe mwemweyo ukumvera komanso mene ukufunira kuti chinzanu chiziendera kuyambira lero mpaka sogolo. Ngati sukufuna kumulipira koma iyeyo sakugwirizana nazo ndiye kuti iwe upange chiganizo kawiri za ubale wanu. Ubwezo usamakhale pa ndalama kapena kupezako zinthu zina. Ayi. Ndibwino kukhazikisa ubale kuyang'ana khalidwe la wina monga zifundo, kuthandizana, ulemu wa wina ndi nzake, zimenezi ndiye zikhale maziko yenieni ya chinzake. Utomva nanga?
Agogo ifeyo tamva. Ndipo sandukhulupa kuti munthu uyo wataniso wamva.
Ziko
mukwambira gogo.
Kucheza ni gogo.
Asikox.
Yeah.
Pachoma nena kuti akulu ndi chani?
Damba mozimira moto amwene.
Wise words from Gogo.
Ayaya.
Always. Ndipo apa ndingopereka so big shout out to Tupokele poti kumbusa za malangizo amene wawa.
Kwambira mwene. Kunena kuti kayanzano akudwala inuyo chimene mwenekera kuchita ndi kumpanga chani support
bas musamusale yai
kukhala chimozi
ngati inuyo ndiapatuma inbox athu takungobwera abedu ma messages anu
akale
koma nabo let's take a break ndi nyimbo chokera kwa temwa kuti Malawi
another throwback in a minute another throwback is nyimbo in a minute
Malawi.
She got inspired when we had a chat in there a magistrate.
Case adjourned.
Magistrate was it better? Watching your matter? Was you just and the antu? Komaso, wodzi wanchino yake.
This is criminal case number 1000.
Hey, my guy, inu yotu nde ndukuzwa kutipa no bet, mulipize, kumavisila kuna yote, kotili mejanta, musa one ngati DJ Gox ndili bi amangido, mayasi, ndili kumalo kuna wego pepa, ndili kukoti, case, ndili kukoti, kumene kukunda buwa kusajeza ndi magistrate watu wajinyamata.
Ine nechukondi mandala,
Ntchito yanga ndikumva milandwe ndiye kumabwera milandwe yosiyana siyana yotetsa mabanja yakuba ochola manyumba ndipo makhala milandwe yosiyana siyana yomwe mabwera kunoko.
Okay, ndine ndimafuna ndichiwe kuna kuti kodi unakhala magistrate litiro?
Ine nakhala magistrate chaka cha 2014 namaliza ku Chanko 2013 ndi zaka 21 nde ndakhala ndikugwira ntchito imene mpaka panopa. Ine kubwera ku magistrate I think inaona kuti dziko lathu laula kwambiri upandwe kwathu kunabwera akuba usiku chana natitcholera ku nyumba napweteka mai yanga nde zinandikhudza ntima kwambiri kuti zoona anthu Malawi timakhala bwinobwino koma khanga tupandu angulowelera kwambiri sichazoti kumapweteka anthu kumabera anthu nde I think ineyo komwe ndingapange ko change yabwino ku Malawi kunoko ndikuti ndikakhale magistrate koma mukubwera kukhala magistrate inaona kuti I think milandu yomwe magwira siya upandu yokha pali ina siyo timatha kuthandiza azimayi kuthandiza ana wina watengedwa ngongole sakubweza nimatha kuthandizanso anthu otere nde ndinaona kuti I think ku magistrate ndoti nditha kuthandiza amalawi kwambiri nditakhala ineyo magistrate iyo.
Ayi wafotokoza bwino se koma ine ndifuna ndizive kunaya kuti umaziwa makeses anthu amakhala akupanga zinthu zosiyana siyana akuluakulu ena ukwatira ena chani kodi anthu amene wawa samadilira chigamulo chako?
I think cox imene ndinayamba ndiwona panopato ndanenepato nentha imene ndimaoneka mwana kwambiri and ndimakumbukira ndinayi ndi mlandu mmodzi wa pabanja and abambo anachita kukafusa akulekanga kuti koma uyu ndiwokwatira angatipase chigamulo chabwino bwino koma I think mlandu mmene ndinawaendesera anayamikira so kuti I think munthu uyu kuchepa sinkhani koma ndija nzeru or at least zomwe anaphunzira ku sikulu amatha uzipanga apply bwino nde nthawi zambiri I think anthu amabwera ndi attitude imeneyo kuti uyu ni mwana uyu ndi mzimayi angatithandize bwanji koma chomwe ndingalimbikitsa anthu eti makamaka anthu amene akumvesa kuti ukamagwira ntchito kuona kuti anthu akukudelera gwira ntchito yoti iwolo iwowonso agome kuti uyuyu zoona wandithandiza chonchi edi ndi chomwe ndingalimbikise achinyamata ngati ifeyo kuti amatiderera iyende kuti achinyamata masiku ana amangokhapa WhatsApp mangofuna muzimvera nyimbo ee koma sakudziwa kuti munthu ukachigulitsisa chinthu ngati ine ndine loye ndimazimvesesa zinthu zija ndipo ndimawerenga kuposera miyezo kuti ndikalemba chigamulo chijacho anthu achichita kumvesesa kuti I think munthu anatengapo nthawi tugox
madam magistrate ineyo ndathokoza kwambiri kucheza nanu tsiku la lero.
Moro magai ndi mene kokse anachezera nda magistrate komaso pompa noti tiyamba ma show obweza ndi mutakuzango mvera ngati munaphonyana ndi zambiri za season
4. Oh yes nemongo kumbutsana ndi magai ino ndi throwback show ngamati throwback show tikukusewerera ndi staff kuyambira season 1 mpaka na ino idani season 4
zimene
ino zimene ino magai mwana mwakumbutsa kuti ai koma kokse pakuti pachari ne china ndirani china tisangalanse koma iyi asizi mukuziwa timve kwa inu ino aga ujana ndipipira nzimene tukusera tsiku la liti?
Tsiku la lero.
Aha. So much love that you've shown us, my guy. Let's take you back to some good, good, good music. And a song coming in from Selena Gomez. Akune na kuti kill them with kindness. Lelo tu nakambaka lezo na kuti we are having a throwback show. Staff yoso yojoke la season 1 mpaka na banoba season 4. Ndegu anonsi amene mwango tsiku la radio station kumene. Tachita ni zone na kuti mutumize ka text karungu. Chamu chamu. Kuti na fesu titakuguse wedera ni chimene ni mwanga request.
The world can be a nasty place. You know it, I know it, yeah. We don't have to fall from grace. Put down the weapons you fight with.
Saka
kuyamba se.
I say sitting amali zetu kupanga throwback from season 1 paka season 4 koma I say taisi.
Mhm. Taisi samweni.
Season 4 inoti rakati kupamba za kati mira wakanza kumwezi bereke.
Oh yes.
Kuti second dose kubera mushandi mu July chakachake chomwe chino cha 2019.
Oh yes.
Ehe ndi kwa onsa amene ndandira first dose akaende social kodi second dose mene.
Utenga ndi umene wa magaye wakuti watani.
Wava.
Aha, koma so dziwani kunena kuti my repeat shows atu do ayamba pompano. Timalize chonchi tsiku la lero ndi ma throwback yathu. Mr. Links akunena kuti ineyo ndi muma season osewa chimene chimanifirisa ndi rap battle. Ndaba pase. Chifoyo ndi Mr. Links imafirisa ndi rap battle. Tati ntingomvera rap jani kodi?
Rap battle.
Oh yes.
Ma guys, mokonzeka. Yeah! Nde ayambe ndi ndani.
Ine sina langa ndi Lawless monga ndaguzira nikala lojela limangondita kuti nyongo so una popo nifuna nditimenye ka trap kena ngake kamene nifuna ndikufilise ni magai kumene kwako kuti muifile zathu mo fire guys. Okay, listen. Yeah, okay, nyanga bai. Zathu money ine money ayimba jifila kunena chilungamo zathu money makwanila pena palipose ndiye mani mango fela bola ngati ndili nako kanga mani kaledio ilini nilatu mani mani siko latu tiye nitikonde mani maprogramu atu monga programu mani zatu pa wajilesi ima pasa chili mbiki sandiji puziso yo
nangani memo yoji ama ngusha kuli memo star nabuandika njimbo kanga fan forever nopa kutantu munda Hama boira zathu bai yesi mugu boira zathu bai yesi time zili bo koma thombek machepa ndikamvira zathu bai ni mafuna fans ziwe mahopu na watola kuti naso aziwe ne people dying dollars ingini kwa danza yamo singani pele maza huwa kuti ha naweso uzani pele
kuma magai kumalawi kuno kuli talent.
Kuli chani?
Talent.
You can say that again, my man.
Ashka magafe kodi. That was dope, I say.
That was great.
Uh-huh.
Ayayayay.
Apo pati mongone na kodi. Season 5, bring it on. We are ready for season 5. Unfortunately, that's all we had for you, my guys, today. But nobarungo frati togoze nose. Amene muna banga manage kutumiza my messages. And they were really helpful. Catch us on our next episode as we have the Zatu band in the studio. Kukawana na famous throwbacks owl.
Netigula lero ranyamada nasunga na mnani ndineo DJ Gox. Vamozi ni nzanga wanyatwa. Amene ndi CZ. Fano live akajani?
Fano live akajaiva, my guy. Ndiwa ndiyo, my guy, lalori muma vesela Zatu pa YLC.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Yeah. Zatu bawa ile sindi tilu. Bila ni vano nose, chote na nikani zatu, nyimbo zatu, moyo watu mafilu. Yeah.
Zatu, zatu. Pali mozi kubira bato koro ni zatu.
Zatu, zatu.
Kani zatu, nyimbo zatu, moyo watu kwa ile si.
Zatu, zatu.
Kwa ile si.